precious people.
Nisikizeni watu wa dhamani.
He has seen the idolatry and the defilement of your worship.
Ameona ibada ya sanamu na unajisi wa ibada yenu.
He has seen the way you worship the earthly things in this earthly temple.
Ameona jinsi mnavyoabudu vitu vya kiduniani katika hemba hili la kidunia.
And he said, now I want to visit my people.
Na anasema kwamba sasa ninataka kuwatembelea watu wangu.
Tell them to build for me another temple.
Waambie wanijengee hekalu lingine.
A spiritual tabernacle.
Hekalu la kiroho.
That I may fulfill Joel's dispensation.
Ya kwamba nikayatimize majira ya Yoweli.
I am no man that I can lie.
Mimi si mwanadamu kwamba nidanganye.
I want to pour my latter glory.
Ninataka kumwaga utukufu wangu wa nyakati za mwisho.
Where is the house you will build for me?
Lakini je, iko wapi nyumba mtakayonijengea?
Where is the temple you will build for me?
Liko wapi hekalu mtakalonijengea?
You are busy with your own house.
Mumejishughulisha na nyumba yenu wenyewe.
Haggai chapter 1 verse 5 down.
Haggai mlango wa kwanza mstari wa 5 kuendelea.
You are busy with your own houses.
Mumejishughulisha na nyumba zenu wenyewe.
And yet my house is desolate.
Na ili hali nyumba yangu ni ukiwa.
He is looking for a spiritual tabernacle.
Anatafuta hekalu la kiroho.
In your heart.
Ndani ya moyo wako.